omukwano gwo omukwano gwo tato omukwano gwo omukwano gwo Yesu omukwano gwo omukwano gwo omukwano gwo njagala mukwano gwo Yesu omukwano gwo Yesu kasito nviirayo Yesu mubulamu bingi bichuka njagala mukwano gwo Yesu omukwano gwo Yesu kasito nviirayo Yesu mubulamu bingi bichuka aha bingi bichuka mubulamu bingi bichuka aha bingi bichuka bingi bichuka njagala nkukwate nkwebike kasito bango nviirideyo omubiri n'omwoyo byegatte nga bisinza gwe Yesu lwakuba bingi bichuka aha bingi bichuka mubulamu bingi bichuka aha bingi bichuka njagala mukwano gwo Yesu omukwano gwo Yesu kasito nviirayo Yesu mubulamu bingi bichuka njagala mukwano gwo Yesu omukwano gwo Yesu kasito nviirayo Yesu mubulamu bingi bichuka aha bingi bichuka mubulamu bingi bichuka aha bingi bichuka bingi bichuka jagala abalabe bango bakankanye abanjiganya abo babulwa otulo lwakuba Yesu onviirideyo ng'onviirideyo aha nga Yesu onviirideyo onviirideyo je onviirideyo je onalinye sampola madala step by step takuleka kuswala abakusekerera ntino likatala lwabafakabo lulikyalumo nebaswala lwakubanga Yesu omukwano gwo omukwano gwo tato omukwano gwo omukwano gwo Yesu omukwano gwo omukwano gwo tato omukwano gwo njagala mukwano gwo Yesu
mukwano gwo Yesu
mukwano gwo Yesu
mukwano gwo Yesu
nviirayo Yesu
nviirayo Yesu
mubulamu bingi bichuka njagala mukwano gwo Yesu
mukwano gwo
omukwano gwo Yesu
mukwano gwo
kasito nviirayo Yesu
mukwano gwo
mubulamu
bingi bichuka
bingi bichuka
mubulamu
bingi bichuka
bichuka
bingi bichuka
guno mwaka
bingi bichuka
bichuka
njagalonda go mukwano gwo atenga gwana madala step by step oninyisa madala mukwano gwo munji omukwano gwo munji gunsembeza woli awo 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 woli Yesu awo 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 woli Arayo ni high soldier.